guddiga doorashooyinka qaran ayaa ku sugan magaalada Kismaayo oo ay shalay gaareen, waxaana guddigaasi uu wehelinayay guddoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliya ee u joogan magaalada Kismaayo in loo gudbiyo xubnaha aqalka sare uga mid noqon doona maamulka Jubbaland. Waxaa la filayaa in maanta ay kulamo la qaataan madaxda maamulka Jubbaland guddigaasi. Wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa hadaba warbixin amuurtaasi ku saabsan Kismaayo nooga soo diray.
Wafdigan uu hogaaminayay guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal Maxamed Xasan Cirro ayaa markii ay soo gaareen magaalada Kismaayo kadib waxa ay kulamo goonigooniya la qaateen mas-uuliyiinta guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Waxaa sidoo kale lagu wadaa in ay kulamo la qaataan qaybaha kala duwan ee bulshada, iyadoo la filayo in dhowaan doorashada baarlamaanka aqalka sare ay ka dhacdo Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo. waxaana soconaya diyaar garowga loogu jiro qabashada doorashadaasi. Siyaad Maxamed Mursal, guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa ugu horeyn soo dhaweeyay wafdigan uu hogaaminayay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal.
Maxamed Cirro iyo wafdiga la socda ee nooga yimid Muqdisho waana soo dhaweeyana guddoomiye kusoo dhawaada Kismaayo. Dadka halkaas fadhiya waa guddigii doorashooyinka ee seat Jubbaland oo ari hadda ka maqnayn dhamaystiran. Insha allah waxaan rajaynaynaa intii hadda mooqa sooteena malaha meelaha kaa socoteen in badanna waxaan ku ogaday xiriirna khadka oo kaga sheekaysanay. Wixii noo dhimanna waa isla ogaan doonaa guddoomiye soo dhowow kusoo dhawaada magaaladiini iyo statekiini Jubbaland kusoo dhawaada shaqadii doorashada oo aan nala ogaan doontaan insha allahu tacaala. Intaasaa muhiimadda ah.
Guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal Maxamed Xasan Cirro ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyey, isagoona sheegay in ay kormeeri doonaan dhammaanba goobaha lagu qabanayo doorashooyinka.
waa ku faraxsanahay inaan idin dhammaanno annagoo og inay xilli aada muhiima tahay, muhiim u tahay wadanka, ay muhiim u tahay doorashada. annagoo dareemaynaa in tareenkii doorashadu albaabadiisu ay dhaqso u furmayaan una dhaqaaqayo, idinkuna aad u tihiin udub dhexaadkii fulinayay doorashada. marka waan ku faraxsanahay inaad idin imaadno hawsha wax idinkala ogaano. idinkoo ah hal tiim wada shaqaynaya doorasho wada qabanaya, ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ummadda reer Jubbaland-na ay aada idiin eegayaan, innagoo dhanna ay Soomaalidu ina wada eegayso. waanad mahadsantiin soo dhaweyntiinna, waana ku faraxsannahay inaad idin imaadno.
Jubbaland ayaa u diyaar garowday qabashada doorashada baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose, iyadoona haatan diyaar garow aada u xoogan uu ka soconaya magaalada. inkastoo la diyaariyay goobihii lagu qaban lahaa doorashooyinka, haddana waxaa muuqanaya dib u dhac marka loo eego xilligii loo asteeyey oo ah 25-ka bishan aynu ku guda jirno. waxaana haatan soconaya diyaarinta iyo gudbinta liiska magacyada musharaxiinta u tartamaya baarlamaanka aqalka sare ee dalka, iyadoona aada loo adkeeyey ammaanka guud ee goobaha doorashooyinka ay ka dhici doonaan ee magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.